This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Ndiyabulisa kubaphulaphuli beCape Radio Pulpit. Esebelvel nibuliswa ke ngumfundisi uGwengu egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Ndiyakuvuyela kakhulu kuba phakathi kwenu namhlanje. Sizosherisha ke udaba lwenkosi. Amen. Ndiyathemba ke baphulaphula ukuthi benikonwabele ukuthi nibe neziholiday zalo 2024 ebesikuye. Amen. Ndiyathemba ukuthi abantu basuka kwifamily zabo bebekuzo. Sithembe ke kuThixo ukuthi basikelele kuko konke ke ebekumele ukuthi babe bakuxhamlile, babe bakuxhamlile nabe bekusebenzela, babe bakuachivile ngegama lenkosi yethu enguYesu Kristu. Ndiyabonga bathandika. Into engayithetha nje ukuthi sendikukhumbula kakhulu kuzoba phakathi kwenu. Sithethe ngento yasezulwini. Ngoba ke into yasezulwini bathandikayo iyawusoloko imnandi yona. Iyawusoloko imnandi. Asoze kube khona ixesha apho kuthiwa yeyi hayi isike yasidika le nto yasidika. Amen. Uthi ma uke wayidla uyidle ikuphathe kakuhle. Amen. Uzibone wonwabe kakhulu ebomini. Wonwabe ungonwabi ngoba kuthiwa khona into oyikhombayo ebonakalayo kodwa wonwabe ungakhombi into. Amen. Kodwa ke benayo ke abo bathi bakwazi ukonwaba ngoba bekhomba izinto. Kodwa ke imandi kakhulu xa wonwaba kungekho nto oyikhombayo. Alibonge igama lenkosi ngoba noba zifika izinto oyozikhomba. Alibonge igama lenkosi ukuthi wonwatyiswe ezizo ngenxa yayo lento yasezulwini. Zizawufika zikwenza ungabaleki ngoba kusike kwaphakama zona. Alibongwe ke igama lenkosi. Molweni baphulaphula. Njengoba nindazi ke ukuthi ndomfundisi uGwengu osuka ngaphaya kwacala lase Atlantis ngokwalapha eKapa, kodwa ke uJola lo indoda yangaphaya kwaBhaca eMount Frere. Izono zami ke zixolele bathandika. Ndiyamthanda uYesu, ndinenkosikazi ke tshatile kwaRhadebe. Alibonge igama lenkosi. Nkosikazi yami ke engumalerato. Saba nabantwana ke abathathu, uInathi, uNtando kunye noLitha lenkosi. Siyamthanda kakhulu inkosi kepha kula family. Bonke ke bathandi ke basebancane. Alibonge igama lenkosi. Kodwa ndithanda nje ukuthi uThixo ubenze bamthanda nabo. Molweni baphulaphuli. Andizulibazisa bathandi kaye ngoba asinaxesha elide. Sisherisha lo myalezo umalibonke ama lenkosi. Ndiyathanda ukuthi sibhekeke phaa kwibhuku incwadi. Incwadi zika Genesis, uGenesis 12. Uma sijonga phaa siqale sijonge phaa kuverse 1. Sibone bake baphulaphuli sithini phaya. Uthini uThixo phaya engendoda ekuthiwa nguAbraham. Alibonge igama lenkosi. Bible phana ithi ke mawujonge isihloko somyalezo phana sithi ke imbali kaAbraham ukubizwa kwakhe nguThixo uhambo lwakhe lokuya kwaKana. Sizashumayela ke kwisihloko esithi hamba Abraham hamba. Alibonge igama lenkosi ngoba ukuhamba okubaphulaphuli kubalulekile aphendleleni nomntwana ogwaqa umphelo kanye olela umphelo ongathi afikelele kwindawo apho apho kuye kubonakala uba uyahamba lo mntana lo uyasokolisa. Alibonge igama lenkosi. Umntana makalale amen angakwazi ukuhamba, aphinde futhi kube khona ixesha lapho egaqa khona kuthi hayi uhamba ngamadolo nezandla qhethapho abambelele ke kwizinto ezama ukuhamba azode azihambele. Malibonke igama lenkosi ngoba uThixo lo uyabathanda abantu abahambayo. Ndizothi ke mphulaphula wasekhaya hamba hamba noAbraham. Wacetyiswa nguThixo, waxelelwa ukuthi makahambe ngoba ekungahambeni kwakhe wayeza ulinyalelwa kubona izinto kanye mhlawumbe angazifumani izinto Thixo wayembekele zona. Khumbulani ke lokuba phulaphula ukuthi izinto Thixo asigcinele zona kwelixesha azibikho kwindawo esihleli kuzo, zithatha ekubeni wena uhambe ushiye izinto ezithile ukuze uyodibana nezinto Thixo akubekele zona. Uba siyaqaphela abaphulaphuli be Cape Radio alibonke amalenkosi kwa uba sibe lapha kwelikapa, ndinayo into ethi ndiqinisekile baphulaphuli ukuthi kwanyanzeleka sihambe, yafika engqondweni into yobana ukuze sikwazi ukusurvive sibuphile ubomi obubhetele asinakwazi ukubuphila sihleli kwindawo esizalelwe kuzo, kodwa uyanyanzeleka sihambile kuze sifumane ke amadlelo aluhlaza esikuwo ke mphulaphuli wezwi likaThixo namhlanje. Njengangoko alibongwe ke igama lenkosi, ake sibhekeni ke bazalwane iBhayibhile ngokokubhaliwe ke apha njengoko sesike saqala ukufunda ke isihloko ukuthi sithini. Ithi ke kaloku Yehova wathi kuAbraham, hamba umke ezweni lakowenu kwelokuzalwa kwakho nasendlwini kayihlo uye ezweni endokubonisa lona, ndikwenze uhlanga olukhulu, ndikusikelele, ndilikhulise igama lakho ube yintsikelelo, ndibasikelele abakusikelelayo, ndimtshabhise okuqalekisayo, zisikeleleke ngawe zonke izizwe zehlabathi. Wahamba uAbraham njengoko wathetha uYehova kuye, wahamba naye uLothe uAbraham ube minyaka imashumi asixhenxe anamihlanu ezelwe ukuphuma kwakhe kwela kwaGaram. Abraham wathabatha uSarai umkakhe noLothe nyana womninawa wakhe nengqwebo yakhe yabo yonke ababeqebile abantu ababefumene kwela kwaGaram. Baphuma ke besiye ezweni lakwaKana, bafika ke ezweni lakwaKana. Abraham wacanda ilizwe wada waya kwindawo enoShekem, wada waya emokeni kamore amaKanana ebekho ngelo xesha kulo ilizwe. Yehova wabonakala kuAbraham wathi, imbewu yakho ndiyakuyinika eli lizwe. Wamakhela khona isibingelelo Yehova awabonakala kuye, wasuka khona waya entabeni ngasempumalanga eBhethele, wayitwabulula intente yakhe eBhethele ngasentshonalanga eAsiriya ngasempumalanga. Wamakhela khona isibingelelo Yehova, wanqula igama likaYehova. Mphulaphuli, sendifunde kakhulu uba uyaqaphela apha apha uThixo uthetha nale nceku ekuthiwa nguAbraham. Alibonke amalenkosi, uthi uThixo kuye, Abraham, phuma ezweni lakowenu, phuma endlini kayihlo, shiya abantakwenu uye ezweni endakubonisa lona. Ngoba mphulaphuli wasekhaya amen, uThixo xa eza kulikhulisa igama lakho ziyakwazi ukuthi zimbambezele izinto i-surroundings zakho, zimbambezele izinto aziqhelile nazaziyo, zimenze angakhuli, zimenze angayifumani into uThixo ebemlungiselele yona. Kokodwa xa ethe waphuma kuyavama ukuthi umntwana akhule ekhuliswa ukuthi uye waphuma, angasoloko eqokelelwe egadiwe, kugadwe kwantoni yakhe ukuthi izinto zingambethi. Kuyenzeka kube khona isikhathi lapho umntwana kufuneka kumyeke, akebe khona izinto ezimhlithayo azokwazi ukomelela apha ehlabathini. Thixo ke umncothula kubantu bakowabo ebonwabisene nabo, uncothula kubazali, uncothula kwizihlobo othula kwizinto azithandayo mphulaphulo wasekhaya ngoba khona izinto oye uhlale kuzonwa bunethezeke ngoba uzithanda kubonakala into obana awufuni kuhamba awufuni kuyandawo ungomnye wabanwabele ukuba kule ndawo ubeke kule ndawo onwabele ukuba kuyo ungazukhula mphulaphulo wasekhaya ithi iBhayibhile wathi uThixo hamba Abraham ake sifunde futhi sive inhloso uThixo abangela into obana Abraham lona amgxotho kanye amkhuphe kwilizwe lakowabo iBhayibhile ke wathi uYehova kuAbraham hamba umkezweni lakowenu kwelokuzalwa kwakho nasendlwini kayihlo uye ezweni endokubonisa lona ngoba uThixo unalo izwe elile lakhe afuna ukuthi ulibone ibe lilo oyakulo oboniswe nguye ukuthi uye ungayinako eyiphini indawo apha engakhanga kubonise khona ngoba sizawuthi mazikubetha izinto ungabi nandawo yokubalekela sidibane nawe usola kanti kusola umntu oye kwindawo ebengakhange abizelwe kuyo nguThixo kuhle ke mphulaphuli ukuthi uthi nobe yabetheka qiniseke kuba ubetheka kwindawo uThixo ebekubizele kuyo ngoba alibongwe igama lenkosi ndiyaqinisekisa ndiyakuqinisekisa mphulaphuli indawo uThixo akubizela kuyo kulonyaka njena alibongwe igama lenkosi uyokhulisa igama lakho alibongwe ke igama lenkosi okokuqala baphulaphuli ithi iBhayibhile funani yena tanci kwaye ke zonke ezo zinto ezilanjelwe noba ezifunwa ngabantu bonke nizokwazi ukuthi zinilandelele nizifumana ukwazi ukuzifumana usabambelele kwizinto ezindala uThixo nento entsha afuna ukukuhlangula akubeke kuyo kunendawo uThixo afuna ukukubeka kuyo ubanjezelwa yindawo awo ohleli kuyo umphulaphuli wasekhaya malibongwe ke igama lenkosi xa ubheka phana kuverse 2 uthi uverse 2 ndikwenze uhlanga olukhulu ndikusikelele ndilikhulise igama lakho ube yinsikelelo thithi uThixo bazalwane ufuna ukukwenza uhlanga olukhulu ungacinga into okubana le family yakho oyibiza ngoba inkulu ucinga uba seyinkulu enough ayikakabi inkulu kuThixo kusakhona indawo afuna ukukusa kuyo ayo multiplier adablishe aphindaphinda inamba yale family ocinga into kokubana wena seyinintsi already malibonga igama lenkosi uthi uThixo ndikusikelele akazukwenza hlanga olukhulu njena kodwa akusikelele baphulaphula siyazi into obana akekho umntu ongayifuni ke insikelelo especially insikelelo esuka phezulu esuka kuThixo umdali wezulu nomhlaba not insikelelo insikelelo yokuzenzela ngoba insikelelo mphulaphulo wasekhaya yokuzenzela ihamba ihambe iphele ngoba ibi insikelelo otherwise ibivele ingasuki kuye ingaphumi ecebeni likaThixo insikelelo eyehle alibongwe igama lenkosi emolweni baphulaphuli ngokwamacebo abantu uThixo ke ngoku ufuna ukukusakule yakhe insikelelo oyothuma ngabe uyiqhamlile mphulaphulo wasekhaya amen awubuye usole awubuye ukhalazele mntu kodwa uyawuba insikelelo ithi iBhayibhile ndikusikelele ndilikhulise igama lakho ube yinsikelelo kungathiwa nje usikelelwe kodwa wena kuqala ube yinsikelelo bathi abantu xa befuna ukusikelelwa basondele kuwe ngoba xa besondela kuwe obvious basondela ensikelelweni azibona abantu bebusiseka kukusondela kumntu omamele uThixo baphulaphuli ngoba ibalulekile into ukuthi umntu amamele uThixo baphulaphuli uThixo ke lo ungowokumanyelwa xa umamele uThixo uyawuhamba kamnandi phezu komhlaba awuzisola bantu besokola bantu bebetheka nje kukudinga ukuthi bafumane indawo apho benokuyomamela khona uThixo bayakhwazwa siva amadoda ezitratweni siwabona ephethe izipiki eziredweni amanye misintente zininzi nereyido zikhwaza ukulunga kukaThixo kukhwazwa abantu bakaThixo bakhwazelwa entsikelelweni abangayiqapheli into okokubana yiyo umbona umntu esafara ebulaleka kodwa echasene nelizwi likaThixo elimkhwazela entsikelelweni ngoba izwi likaThixo kubonakala lingathi akho nto elinokwazi ukuyenza okwakaloku njena ngoba babona nje amagama malibonga igama lenkosi kuthiwa hayi akho nto ezawundinceda kuyo le nto oyizisa kumolweni baphulaphuli ndiyathanda mphulaphuli wasekhaya ukuxelela ukuthi khona imfihlo ekumameleni izwi likaThixo uthi uThixo ku-Abraham phuma hamba ezweni lakweni lishiye mphulaphuli shiya friend zakho ezikulibazisayo ezikwenza ungayiboni impumelelo yakho olibele zizo waphuma ezilalini uzozama uzowenza uba ifamily yakho itshintshe nokubomi itshintshe indlela yokuphila kodwa namhlanje wadibana nabangani abakwenze walibala ukuthi uphumaphi uyintoni inhloso yakho yoba ube khona kwelikapa kwakuyintoni mphulaphuli abantu bayalibazisa sibona unyana wolahleko apha ethi iBhayibhile waphuma walishiya ikhaya lakhe wathi sengale kwilizwe lakwaphalaphala walibaziswa ngoJomi ngoba ukuphuma abazalwane kubini khona ukuphuma kokuphuma komuntu ozithandelayo ngoba engafuni ukuphathwa afuna ukuyoziphatha kube khona ukuphuma komuntu ophuma ngoba ekhutshwe nguThixo malibonga igama lenkosi abafani ke abo bantu ngezenzo kwindawo abaphumela kuzo ophuma ngoba ekhutshwe nguThixo uyophumela ukuthi enze into uThixo amkhuphele yona noba ambizele yona malibonga ngweke igama lenkosi baphulaphuli basekhaya namhlanje ndiyathanda ukuxelela ukuthi eyona nto eza kunceda mphulaphuli kokuthi uphume kwisimo esidala phume ekwazini kwakho kwangaphambili ufuna ukwazi okusuka kuThixo oyawuthi maso usazi ngaye awuba nakuzisola mphulaphula wasekhaya balibaziseka abantu ehlabathini belityaziswa kukwazi kwabo malibonga igama lenkosi bebambelele kwizinto eziphelayo beyikhona into engapheli igama layo malibonga igama lenkosi indoda yamadoda uYesu waseNazaretha okwaziyo ukumqokelela umntu setshabalala sephalele njengamanzi afika uYesu waseNazaretha amqokelele amenze into ebhetele kunento ebeyiyo malibongwe igama lenkosi ithi iBhayibhile nawufunda kuphana ke baphulaphula wasekhaya kuverse 3 uthi ndibasikelele abakusikelelayo ndimchaphise okuqalekisayo athi ke zisikeleleke ngawe zonke izizwe zehlabathi mphulaphula wasekhaya awuthandi na wena ukuthi abantu balise ngawe ukuthi ndibusisekile nje kungenxa kamama ubani ndibusisekile nje kungenxa katatu bani mphulaphula wasekhaya owashumayela ivangeli lokuphila okuphakade namhlanje ndilento endiyiyo ndandibambezelekile ndandibotshiwe wafika uYesu wandikhulula uyakhulula ke baphulaphuli siyamba noYesu okhululayo ongeka luye kunyawo lwakho lutshelele bathandikayo molweni baphulaphuli kulonyaka sengathe lo nalowo mphulaphuli wasekhaya ngakathatha isigqibo sikhona izigqibo esiloko sizithatha phezu komhlaba kodwa ufumaniseke into obana akho ndawo elungileyo okanye engcono ezisisa kuyo kodwa kusube khona isigqibo ongasithatha mphulaphuli wasekhaya ongathi ubangaba ungasithatha bomi bakho will never be the same again uyoba yinto ebhetele kunento obukade uyiyo baleni bathandeka uThixo umuntu akamenzi ngcono kodwa uThixo umuntu menza perfect mphulaphuli asithathe izinto zethu ezilahlekile kaloku zibuyele kuthi mphulaphuli ngoba sehla sonke malibongkhaba lenkosi sinensikelelo uThixo asisikelele ngazo ukuze thina asifike ehlabathini sifike bazalwane senze ngoko ngangoko uThixo asiwisele ngakumthetho sikwazi ukuthi siqhame sande phezu komhlaba kodwa isela lafika isela baphulaphuli lazoweba latshabalabulala labe seliyatshabalalisa kodwa ke ukhona uYesu ozela ukuthi sibe nobomi nabomi obugqibelele mphulaphuli wasekhaya ke xa ndikushiya kule vesi namhlanje ethi phuma ndikushiya ke mphulaphuli ndithanda ukuxelela into yobana khawucinge ngenye indlela xa siqala lo nyaka esiwuqalayo khawuqale kakuhle unyaka kudala iminyaka uyiqala kodwa kubonakala into yobana awuyiqalanga ngendlela as a result ingaphethi ngendlela erayithi ngoba ayiqalwanga kakuhle ngoba ukuqala konyaka kuyifoundation ekhombisa into yokuthi uzawuphila obuphi ubomi kulo nyaka inkosi ke yaxolo inisikelele may our God bless you and keep you and protect you until we meet again. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.